Ndị nọ n'ụzọ ije, wọlé ma dị ka okwe na rejo imama Ezibo Lagos State, igwe na bianu Ezibo Lagos State, igwe na bia Obu tamago
Ezibo Lagos State, igwe na bia
Igwe zeto helike, igwe na bia
Ezibo Lagos State, igwe na bia
Ezibo Lagos State, igwe na bianu
Ezibo Lagos State
Ọ
Oscar number go first. Oh mama the second also.
Oh meleme.
Oh you ball first abago. She. You don't have but she. Akwe mwe bendi bonine. Alalo munlo. Baby, we born easy. We need ya nya. Mabule go keep on easy. Ogala nya kuboku. Biga nantigi malivone ku. Makano bane fembu verine. Kimala malo. Akwe mwe bendigo. Ogwo kosi me. Webia Anambra State. Biso nandi bojibili. Chief Judo nyedum. Onwa namboshi. Oliva di koko na pongezo imoma. Ipo mashili mili zobe. Emesye nongwa geti lili. Emanu managing director, Bravo Funds, Nigeria Limited. Owa Nambosi, Ndibo Jibili. Erimbu waji webido, Obele mweyi amulofo, Kalili Elena Wanofia. O Kalili Elena Wanofia. Nabukonazia ndi wene we maizu nejivye obulu na kichi wa maizu na yasi oshishi kabage ude oshubu tibelu ugonisi obwevi nabukonazia. Then it's hotels in Abuja. It's on a new way to be. They can have one fear. On a girl, well, well, well. Where even ever she can have ya. They're on a bandly. She will make us at all. Head of Asia. Ganiru Ibo buni metolaka Banja gawa wele Bizo na nibo jibili.
Nibo jibili. Ah, nibo jibili. Nibo jibili. Ah, nibo jibili.
Mego di mego yuku.
Nibo jibili.
Ezibo ezio imama.
Ibo jibili.
Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jibili. Ibo jib ọjọ́ gọ́ni sí tí ó yẹ dèrè mo fọyẹ ní mẹ́fà mo lọ wọ́jú ní ìbò ìjẹ́ nga ní ìbò ní ilẹ̀ wọ́n yọ bẹ́ẹ̀ mi na Houston, Texas na America òbòdó malúmá wọ́n yọ bẹ́ẹ̀ sí lílu ẹ̀díyà ní ìbò yìí kẹ́lẹ́ ló mú lọ lọ́sọ̀ kí mrs. Beatrice wọ́n bí ẹgẹ́ rí ọyẹ́ dèrè ọjọ́ ìgò wọn àyàn ọ̀ma. Obi na ojari ihe marame na kọkwa onye ọma bi na Houston, Texas na America ndị Igbo jiri kelele mụ n'ụlọ ọzọ n'ụlọ Helen onye kacha ụjarị obi dị ya nwayọ mma o yẹri alagboso akeji ugo mi tenanza asuwaju ọfọdere mọ ibela n'ọjọ akubala mana akubala emetụrọ gị n'arụ chineke na-eche gị nche nwanne maka na ọlụ sọ ịzọ na ndị Igbo ji biri ịzọ ime ọma chinlọtọ igire chesu nnubi ya eze anọwa anyị ihe mgbọsị onye minista nke dolu n'anya maka na ọ bụ aje mmanụ oyibo ka ị na-azụ chief executive officer Anig & Nowas group limited ndị Igbo ji biri kenelu mụ odozi akụ lady Sylvia Chioma Nnobia nwanyị eze onye ọma ma obi dị ụbọchị ndị elube chipsa eri nwoke ike mba wan ọkụ mwakirika na mbize chibedi nwoke nyere ndị obodo ọkụ gbapụ elu ba mmiri onyere ụmụ akwụkwọ scholarship ebe niile ụmụ Igbo onye ọbụla baji ego akwụkwọ na nkịtị saidi nwoke so na ndị Igbo ji biri chairman manager narrator I United Bulls Company Limited Nyana St. Louis shopping complex lalo were lady Eunice Woko ọmọ alóbi di ẹwà yẹn ọmọ o ṣèdí wọ́kẹ́ sọ náà ní ìwọ jì bìrì ṣì ṣáàṣì wọ́kẹ́ jì mmadụ ẹ̀kẹ́ agújẹ́ wẹ̀ na múri agújẹ́ wẹ̀ na japan amọ̀wọ́dí kìzù. Ọdọ ebube wa n'ọfụli ndị Igbo ji biri chairman chief executive officer Sasha Lajo investment limited na Nigeria na Japan n'ụwa niile gburugburu
Sunday mother call. Omi hupu one, no she hitupa. Omi hupu one, na Holland. Obunuko one, obi buteze enugu set. Ojeri bo na saito me. Isho nandi wajibi. Aganele transforma na Nigeria. Na Afrika nine. Ezo imoma. Chief, she goes here mwosu. Ezo imoma. Aku mwata wan obi yala. Isho nandi wajibi. Woke kawa ima. Onyo masi obodo ibo wenata. Chief, judu shijo kama evuna. Ako wata wan, ofete ni vite. Bobby niso nandi bojibili. Aka bele gibe noboro ibo. Ezi wane. Prince, if I know the Agu, Chief Executive Officer, Reality Oil and Gas Limited, Ogazibo, Ogazimalaga, Tisonandi Bojibili,
Ogazimalaga.
Chief, Chelsea Igwe, Hawkins, Onyomane Yalomu Ibaka. Na Nigeria, na Dubai, obodo ibo. Isho nandi wajibili. Chairman, Chief Executive Officer, Diamond Tourism, and Cargo Limited, na Dubai. Yana Blue Diamond Hotels, na Dubai. Chief Victor Ezekwesili Meniru Onowu, Traditional Prime Minister Ugamadunu Kingdom Nachi Oyi River Local Government Nenugu State. Chairman Chief Executive Officer, Vitmo, Oil and Gas Limited, Nabuja. Isho nandi bojibiri. Kenelo Modoziako, Lolongozi Franka Meniru, Odoziako Wayoma. Chief Emeka Godwin, Chiwuba. Out. Isho nandi bojibiri. Chairman, Chief Executive Officer, Emission Associates International Limited, Kenelo Modoziako, Chief Mrs. Nana Chiwuba, Ebony Black, Mahima Lobi DNA Noa. Is a sea I love my
God. If
meditate, meditation.